Exclusive from TNL Music.
TNL Music Promotion.
Ndi bambo ndi tapoza kwanyi chitomu na ikwila kundisamalila ndili moyo ndawe ina sinafika pena po waze dimodibwezi moyo wanga utandi jokela ndawe ina ineyo ndi nadola paka tipa usiku sina ope mpima paka wakuchibatala ndi data mwanzi ineyo Mambo maticho sani mwazi wanga mumpase mwana huyu akale ndi moyo Dilibejo kupasani ne bambo mai Mulungu wakumamba apeleke madaliso Panchito muna kwila ya kundisa mala ine Sindinga yembegeze sikula kufainu Kukula zodula zodi mubide na zokumanda Anji muli ndi moyo ndiku ya mige nine Kati ndili ndi chiyo migo ndi ya mige muli ndi moyo Mulungu wakumamba apeleke madaliso Panchito muna kwila ya kundisa mala ine Sindinga yembegeze sikula kufa ino Kukula zodula zodi mubide na zokumanda Panji muli ndi moyo ndiku ya mige nine Kati ndili ndi chiyo migo ndi ya mige muli ndi moyo Madusa muzo koma baba kutindi fige pano Madusa muzo waba baba kutindi kale moyo Muna piola muifa kolo kuti musamale ine Ai, ine ndiku ya mika inuyo Ine ndiku togoza inu Ine ndiku ya mika inu baba mai Opanda chisa malido chano sindika dakala ni moyo Opanda kunditangatila sindika dakala moyo ine Bwenzi bandale lukulibe Mulungu akusunge ni inuyo Nilibeja kupasani ne bambo mai Mulungu wakumamba apeleke madaliso Panchito muna kwila ya kundisa mala ine Sindinga yembegeze sikula kufa inu Kukula zodula zodi mubide na zokumanda Panji muli ndi moyo ndiku ya mige nine Kati ndili ndi chiyo migo ndi ya mige muli ndi moyo Apeleke madaliso Panchito muna kwila ya kundisa mala ine Sindinga yembegeze sikula kufa inu Kukula zodula zodi mubide na zokumanda Panji muli ndi moyo ndiku ya mige nine Kati ndili ndi chiyo migo ndi ya mige muli ndi moyo
Exclusive from TNL Music
TNL